ensonga ezeetoolera ku butabanko mu maka kyaviiriddeko omwami omu okufa oluvannyuma lw'okunywa obutwa ate ne mukyala we okuba nti ebisago bya asidi ebyamaanyi oluvannyuma lwa bbono okumuyira asidi. Bino byabaddewo ku kyalo ky'emukuba mu disitulikiti ya Bugiri. Omwami Mubiru Rashid myaka 40 ono yavudde Bugembejja abadde akolera n'akomawo ku kyalo era n'atandika okukaayana ne mukyala we gwe bayita Nantambi Madina myaka 42 ng'amutebeereza okuba nga alina abasajja balala bangi baaganza mu mukwano. Ono yazze yeetegese ne asidi bwebadde aguze era n'ayira mukyala we ono Madina asidi mu maaso. Bamuddusiza mu ddwaliro nga ali mu mbeera mbi naye n'omwami ono Mubiru Rashid bwe bamaze ekikolwa kino n'alyoka anywa obutwa. Kya mukisa mubi ye afiiriddewo. Naye ng'ebikolwa bino eby'obutabanguko buli nkya tuvaayo ne tubyogerako abantu baffe basobole okumanya nti obutabanguko bwo gye buli naye tusobole okubwewala gye bugenda mu buli mbeera yonna yonna. So ekyo tuvaayo bulijjo ne tuwabula abantu baffe.